Minama nana minama ni kataza mazazia. Mwamona shimroza utwarabo. Doku, niwe na singe alfa. Mavani ni sileka pika, singe alfa shimbile faliso. Nukuo chincha nisanichi haso. Simuli kanisa minasezi singe zino pujei. Sitali kushwela mwaba sali vakenisa vuchwala. Singe fox sipanga mabiti ya sitani. Vakenisa vuchwala. Chwa inikamieza chwa ni minavanake.
Awakuku, mluswalele ni lukozi.
Ni mukozi chwa ni. Sangana!
Black Swag Entertainment.
Westside Music.
Managers Mr. Moses.
Kid. Pass beats D. on the 1-2.
Yeah. 2019. Shimuroza aka Young Celebu.
In our varianto. Young Bali. Yeah, abracatabra catabra kari. Fakirianto doku shimuri. Kwalizoni katambla kwasi mozali madam kulikila ni kutomo hana muni swaleleni.
Abracatabra catabra kapili pili fani fama kapen. Zobela jabo jabo. You only live once, alio pazula mwa trouble. Ah, nakupa muni swaleleni. Abracatabra kali. Young celeb, weke e shimuri. Mavesa bulu muka inge mazali mwa vodka shota. Mkunya lalibari ha muni swaleleni. Kozwi, ah, nakupa. Na, muniswalelene ni kozwi. Na, muniswalelene ni kozwi. Kapili, 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 pili, kiki. Afarishi, muri, vana ni kale maki. Friday, uya kiki njozi ya mabazi. Kunibuza kamusu, ah, muniswalelene ni kozwi. Abra kadabra li mixi ya mpele ngende voice. So quality ya utwala andendende. Show after show, chwale fani chincha sifigelo yao. Ili na kulata miki mwali fifini.
Ani kozwi na promise ama job opportunity. Batisa kuna application in the whole community. Alisua kamuso, noko neki mwamuso. Nelingana ya butwala please. Muniswalelene ni kozwi. Nakupa, na, muniswalelene ni kozwi. Nakupa, please, muniswalele ni
kozwi. Hello, Kalman, oko munitambeke kwa kretko. Madam kuliza ni katinga fela ya iko 01 ni vona nge kifaivo kuroko. Kuzua kivuloko, ha, muniswalele ni
kozwi. Mtuan, 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 mtuan,
mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, mtuan, muniswalele na kozu. Nakupa na muniswalele ni kozu. Moni riteni vateni vama boy science teni. Shimuroza meno ya shark so mwateni au keni. Nipa ile vesi amu kutiseze chorus. Ni ya forward kwa pata amu dudu na reverse.
Na balonga mamulonga wanalonga bakatonga bamatonga. Nilitunga wa mambunga amulunga keni lunga kina au varianto. Ya va zeni bulezi zeni kozu.
Belengendi 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 belengendi.
Musicblog.net.
Okay. Ono kozi chwani.
Zangana. Barote Boy Records.